switch. Ah. I just go suck on the music.
It's the kids, baby.
So me as a chini. Tuki changa msini. Chakwanza uzuri unao, chapili unadharao. Toka enzi underground, paka sasa nami hela. Nami hela. Tukwa wote paka nami hela. Nami hela. Wanaomba visa kwa na we. Yeah, sound is out, mchicha Mary Jane. Napiga Sara Kaspara na we. Wana ndisi mimi mdogo mdala we. Yeah, furaha tupu sahu pain. Naona you a ex-boyfriend and I complain. Hey, mambe ni kichwa kwenye train. Neno langu kwako moja anyola lane. Na umbile lako ndo na data. Na sura yako ndo na fiata. Chezwa kun, pinkwa karata. Mr. Emo na emoni, pigo za kimasta. Yeah, nasimamia tunakucha. Nikihama kikumekucha. Toto mtamu fiska pewa bucha. Na kila kukikucha na chuja. Hey, tumeanza chini. Tukichanga msini. Cha kwanza uzuri unao, cha pili unadharao. Toka enzi underground, paka sasa nami hela. Nami hela. Tupo wote paka nami hela. Nami hela. Yeah. Kita kujua kusu true love. Jo kwangu mina real love. Mademu wa mjini wanaigiza filler. Madanga wago peka vile thriller. Tumetoka mbali kiaskari, we keep it real love. Benzi mara kama ukuta wa Berlin. Toto wa kiafrika ito anakuita melanin. Wengona npiga vito ankunja ndito kwa na mimi. Mira zidisha mikuro na zidisha melody. Ushindi gogo tatu kwenye mapenzi mifiatu. Utamu wako baby walo swambie watu. Watu kinundia team, mademu rusha steam. Uchache wao fake ata kinwe candy. Nasema yeah, nasimamia tunakucha. Nikihama kikumekucha. Toto mtamu fiska pewa bucha. Na kila kukikucha na chuja. Hey, tumeanza chini. Tukichanga msini. Cha kwanza uzuri unao, cha pili unadharao. Toka enzi underground, paka sasa nami hela. Nami hela. Namiela.